Faktelu pandisa ngilphayiseli isiphayiza Papa menenza ngavuka ngayimemeza inambi yeza zalo ngipromisa amanika njalo ngendlela eright njalo Phuma kwamagiya ngayifika makuphakimisa gila uzothi netiye mangiphindeka njenge-teabag Ubando wenza nje umane ubuyisi rap back Sengenza njalo, njalo njengenjwayelo sebeyangijwayela bangifake lidelele iskim sami sedisipline Speed unongoloza, bokhu mabebeza ngimfraser meza ngobusa ngimshange lamza ngimshiye plaza Akusisikhathi sami ethekeni, Rotman sekeni Futhi lama godful fele, kumi suicide ifele ba Urepheli forever, never change, noba befela bafusa Ngizokushayina amazola, kuphisa amazo qamba sibaru zabekuthwele njengesambu yangibasela njengomlimi. Ngizokuncenga kancane kancane kwempilile emrepo break up intwana eblow up ufuna uyirepheli cheese. Ngitropo 16 uvukele ipanso lebekutsanga ukusifaka amablumas. Sibhema sibhabaze nginongozele njalo kadudaz ufutula amafumsha befuna ikawuza ngenkani. Landani wena ngiyazi ufuna ukwazi ubani umani. Bephakalaza bebalabala befuna ukuyilahlela ubani. Bathina ubanana eThekwini ngangitsheni ngaboshit and fuck cause angiboshe ethoilethi lakini. Ngenile ngenile ake kungangikhipha noma ngabiza umalume. Sebebiza unkulunkulu kuthanda usuku two ufuna ukwazi ngebhayibheli. Umani umayibiza esabeli. Is a dwarf and fucking meth in the fish who's in a mini of it.
Sing cut, tell it, sing cut, tell it, sing cut, tell it, sing cut, tell it.